makuengo makali kutoka kwa dachimsafi.com.
Nataya Adamu na Hawa faili letu Mungu analo Nakupenda sana Ona na nana Na sofigo bwana Nakutolea mpaka roho Nawaza nkupe nini Mana najiuliza Ningekuwa kama Dangote Pesa zote ungemaliza Minilipenda ila so hivi Na isi umeninyunyiza Mana mda wote dozi Bado unaniongeza Wanatunyemelea Wanakumendea Kitundo pepe pepe Pezi lise pepe Alipeperuke Lipeperuke Lipeperuke Oh na 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 Ezili peperuke Lipeperuke Lipeperuke Oh na 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 Ah, bider tera milne ke bad hi chuta mera angelai Tu hi bata de kyun zalima me kehlai Bas tera saath ho
Mame kyun zalima me kehlai bas tera saath